Luka o capitulu ke 15. Chakala okuti vakwa kutambula elisimu la vakwa kandu ovo vakala lokukokela kokwaye okuyevelela. Bafariseo la vakwa visonewa vachingungwila vati
omunu oli nala lolondinga kandu kwenda oli akumwelavo.
Ocho Yesu wavatela olusapo olu hati
pokatike nehe nda umwe okwete ocitatelo meme kwenze nda onyelisa po yimwe kasi he akwi eceya leceya kolo meme vekala soko haendi okukavanziliya eyanyele na toke ayisanga kwenze eci ayisanga oyimba kapepelo nzolela kwenze eci eya kimbo ongolola vakwavo lava alisungwelavo opopyalavo hati nzolelisiko omo nda sanga omeme yange yanyelile.
Mopia lene siti
haito kiruva yolela talwa ukwa kandu umwe amwe olike kembera kandu aye akwiye tseya leteya komanu wakwesunga kabasukira okulike kembera kandu tisule pamwe ukanyupi nda okwete kwindi olo palata kwenze onyelisa po palata yimwe amwe kamiha ondiyelo lokukomba bonzo okuyisandiri ya lutate toki ayisanga kwenze tia isanga ongolo lava kwavo lava alisungwe lavo opepe lavo hati nzoleli siko omo nda sanga opalata yange nda nyelisile.
Mopia lene siti
haito pokatiko vangero vasuku paka lao nzolela eti ukwa kandu umwamwe alike kembera kandu aye.
Eye wapopia vali hati
omunu umwe wakala loma lava yeva vali valume umanehe watuwa opia laisha yi hati atate kovipako vyove nepeleko nepa yange yu wavatepela ipako vyaye kovaso yoloneke kavyaluile umalehe wakongela tsosi tsaye yu waenda kofeka kupala oko asando waila ovipako vyaye vyosi lokumamanyala eci apesela tsosi otsofeka yatsomwe ya onzala yalwa kwenze eye wafetika okusuka oto waenda walitumbika kumwe ukwafeka yatso yu wotuma vovapya aye okulisa olongu kwenze eye walivera okukutisa imo lyaye lovingangu vyalialia olongulu kwenze lomwe wamwĩha timwe etimwe ya olondunge walinga hati avoyo okusokolola akuopange watate vakwete okulia kuvatẽla kwenda kusupoka osimbu amefira kuno lonzala ng'atuka ngenda kutate apopyala ye siti atate ndalingira ilwe kandu kwenda ove sisesamẽla okutukiwa vali omolove ndingise ng'ondu ukuopange wove ukuanganyu kwenze wakatuka waenda kuishaye pwãi osimbu akasi andi kupãla ishaye womola kwenze wokwatela ohenda walupuka wolimbila posingo yu wosipula omola towaopyala ye hati atate ndalingira ilwe kandu kwenda ove sisesamẽla okutukiwa vali omolove pwãi ishaye waopyala kwenze vaye hati yayuliko kopi uwalo wavelapo uwalisi fomẽhi oneya komwine waye uwalisi olohaku kolomãhi kopi okangombe kanetiswa kaipa yi tuli tusanzuki momo omolange u wafile yu okasi valila omuenyo wanyelile yu wasangiwa oto wafetika okusanzuka omola ye ukulu pwãi wakala vepya eci eya okupitĩla ocipepilonzo oco wayeva okusika lokutĩla yu wakovonga ukwenze umwe wopula hati oco he nye kwenze eye wosapwila hati manzove weya so waipaya okangombe kanetiswa momo wotambula vali oñuãi pwãi eye watema kwenze kataveli okuiñila oco ishaye watunda okulivondela eye pwãi okukumbulula waopiala ishaye hati tala anyamo alua nda kuvumba siasamẽle ocihandeleko cove ndaño naito haimo kuala nyĩha cimue ndaño kahombo okuti ndingila akamba vange ofesta pwãi uomolove walia ukuasi wove lava kahonga eci eya wowipala okangombe kanetisiwa isha yewo kumbula hati, amolange. Ove okasingo huu lame, kwenze tosi change tove. Tatu sesamela okusanzuka lokuyolela momo huu manzove, wafile yu okasibalilo mwenye, wanyeline yu wasangiwa.